We are daughters of our Heavenly Father, who loves us, and we love Him. We will stand as witnesses of God at all times and in all things and in all places.
I have a purpose. He has a plan. I have a witness. I know who I am. A chosen daughter of noble birth. The Father's mission to fill on earth. Seem to call you by name. Be strong, be strong. When they question everything, you put your faith in every day. Be strong, be strong. And if you stand for something right and stand alone, remember through His chosen servants, God will lead you back home.
Again, my dear young sisters,
Ote toi faiatu, oto fa fiental vau pele. Eu ilava ni ai pelo itau lalangi. Ai ole tele o nalo itau to teftai ai. E tulanga ese lava termine.
Mama tu maule a miu mama. Ye efa mao ni lo fa sina manga ma fa vai a miu mama mama fo faunga e tulanga fa tonuina.
O te tatalo ma lo loto atoa. Ina ia fa tele ina lo fa tutua. O oe o se afofine, o se atua alofa.
Tamai te etalabo pele, e tele filifilinga lele wo to faya. Wat sa ne no to faya ne manu o le mama e tu mawai o to o langa atoa.
To fafine, fa lango lango ile nganga. Au to fa ngaina vano masani o o to o langa iasta itasi. Ma fatu fatu se mea matango fia maunga. Ele ngata ina ua o to fa le leia la langi fafo. Ai fa perfo la langi o to tonu o to.
O mea iti faa tau vaa, tau te filifili e faile nei taimi, e faa lau te le ai, faa manu ianga mao ai, mo a tae au. Pia me faia sama ita e talawa ua mi o tonon suile lalolangi, tali, o te iyo e te le. O mea e te faia yasa ta itasi e te malo si ai, e a vea ma ta itai, ma faa ta itainga. Ma te talo yasa ta itasi su e sue tu singa pa ia, u si tae yasa ta itasi, ma o mna atu isi yasa ta itasi. A e faia ni neo la e la ta atu ili faa ola, ma a vea atili ai, e faa pei o ia.
My young friends,
a wo talavoe, ia oto malolosi. Ue ilo le mea sao, ma le mea se. Ma ele se faa folinga ese, po le alava le faa tosina, e ma faino suia le nami pumoni. A fea unai oe ea wo, e faya se mea, wa e iloa ese se. Ia avea oe matangata, e faa sao ina, tu salava pe e te faya na oe.
We believe, as we come to accept and act upon these values, we will be prepared to strengthen home and family, make and keep sacred covenants, receive the ordinances of the temple, and enjoy the blessings of exaltation.